அந்தல் அது வெளி வாமுவல அந்தல்
அந்தந்தார்த்த
அந்தல் ஜுகி அந்தல்
அந்தந்தார்த்த
எய்துடு அந்தல்
ngonga jati hebe ngala andal ana kani ndartude andal sabi mo wala andal wala gi adna mo wala andal yo bumbe adna kana ndarten andal se ndarti andal fu e ke am barke meden adna cekite lobbe lahara ndarten andal andal ni joge ndi mako ndarten andal andude andal kany wawi andude simudo andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa lahara ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko e sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawde windande jiverno maagi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi salmini on to tawa ɗon heɗade kam leyɗe aduna fuu. Mi jowti gorko e debbo, suka e mawɗo, to tawa ɗon heɗade kam. Ndenno oɗon gondi faa joni e programme andiraɗo jande dewtere seniinde. Iwde e Modibo mo jom andal wiyeteɗo Jivernon Maggi. Suɓaɗo fa yottina on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon iwde transport radio kongol wayrago hettuɗo to masiŋaji to o kañum woni tappe Alex Ibo omo jowta on ndenno eɗen gondi fa hannden e jande meɗen dewtere annabi Ezekiel so won fu ko jiɗɗon faamin paama sakiraɓe miɗa narda on neldo min ɓatakiji fa keɓen andudiren hettuɗo to masiŋaji to o mi holliti on ana anditire Alex Ibo ndenno e jahan yeeso fa joni ngaren e mbiɗe aya noga e tati dewtere meɗen annabi Ezekiel mo wi e ley haala kan de immimim jehumin to nokku ladde yihumin annora lamɗo joman annora o ana jogi sembe e doole ndenno mi tawama yiwde o annora bange maayo kebaar nden wonno ko saamumin leydi haala annora lamɗo joman ana haltane en kiɗe kewɗe e ley dewtere seniinde ndenno ɗum ana wadda kam lamdade hoɗum hen woni maanda annora lamɗo joman woɓɓe ana wawi wiide annora lamɗo joman ana jeydi e kuɗɗe mawɗe ɗe yihatako kañum e ɗe famatako miɗe mila wana noon ɗum wordi annora lamɗo joman wooda kaddi ana jogi sembe e doole ɗum woni ko kanɗen famude giɗiraɓe hettiniɓe dewtere seniinde e hoore muɗum ana hollita en ɗo dewtere maandirande dewtere zabura suura muɗum sappo e jeenayi ɓamde aya arana ɗo ɗiɗo haalaji annora lamɗo joman ana yihe e ley ko taga ko fuu ndenno so wiyeede goonga lamɗo joman ana hollita annora muɗum so en taykima kuɗɗe ɗe o tagi ɗe ɗum woni hono kuɗɗe nanduɗe e maayo geeci e keni naadu e leɗɗe cuɓaaɗe ɗe lamɗo joman tagi so wiyeede goonga lamɗo joman annora muɗum wooda kaddi so en taykima faa gasi nomo tagiri en enen ɓiɓɓe adama du en heɓan yihude lamɗo ana jogi annora e ñeeñal mawga ndenno annora lamɗo joman o ana jeydi e golleji makko ñeeñiniɗi ɗum woni ko kanɗen faamude njehen yeeso fa joni de ngaren e mbiɗe aya noga e nayi yottade noga e joyi fa hannden Ezekiel kanyum woni ko wodi haltanende ko kan en famude mo wi hi denno de mo tawa tonde ruhu lamdo joman nati lei makko de sabi mo hebude bawde darade dum wonno ko dewtere famminta en jahan yeso fa joni lamdo joman haldi e makko de wi ya de udoya horema lei sudu gidirabe so wiede gonga lamdo yo jom anora jati nden no fadi meden yahde yeso min dardan hettudo masingaji to o walla en hebude famu e anditore meden de
so odon gidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dentiab Fassane e do majjum so en garti e mbide aya noge e nayo kanko Ezekiel mo holliti en de ruhu lamdo naati le makko de mo wawi mo dari e koyde makko de non lamdo joman halde makko de wi ya natowa le suudu de udoda sabi anni biya neddanke anda yimbe habbete boggi nondu e boggi dibe habirte di nden awanan hakkunde mabbe e do e mbi e kodun hen woni ko kan en famude Ezekiel warte nange dum woni yimbe fedde makko de waran nangamo nde wonno sabe halaji makko di e be jatomo hono annabajo penejo ka hango ka andon lamdo joman kanyum won ko warta dannamo e do majjum lamdo saboto o gorko annabajo uddude hunko mudum de tawirtaake hala fu en jangan ay noge e jeegum yottaade noge e jeddi nden no lamdo joman wihi annabi Ezekiel mi haban dengal maada nden allata to hono mumo nondu awawata viha nde fedde fay hunde sabi be yorbe koye salani be kongola ay noge e jeddi ka anda mi haldan e mabbe nondu mi uditan hunko maada e wakkati mudum fa viha be di do halaji anni ko lamdo jomirado viata yiddo nande fu yo hedo kam mo yida hedade kam du yo salo hedade kam sabi nde fedde yo fedde yornde hore ne jabanta kongo lamdo jomiraado Ezekiel lamdo joman tawama ana hollita dum ko warta wada ko e gonga jati gidiraabe hettinibe do woni timode mbiide sura tati dewtere annabi Ezekiel e do majjum en jahan yeso de ngaren e mbiide sura nay kanyum e sura joy o Ezekiel fa handen waran halda e fedde lamdo jomiraado de dum woni fedde Israelon kobbe de e do bandi andon on wakkati Urusalima halka kanu tafon ka tawama le mayre dum woni le ngallure Urusalima annabaabe penebe tawabe an wiya fedde de bone fu hewtata dum en yo jantan woni ko wodanibe be tawama e be wi hanno yahudiyan kobe abada nabataake leydi babilonia nabaabe beedu wartan iwde ton ka annabi Ezekiel waran hollita ko annabi Yeremia tawano yahude ko dum woni tawabe an warta halkoto ka tawabe le Urusalima beedu anda hewbe mun en halkete nadu nabete maccungaaku. Ɗum woni ko doomi yimɓe oɗo aduna. Nde wonno Taalibo Isa wiyeteɗo Paul o ana hollita en ley dewtere muɗum. Ɗum woni ley ɓataake muɗum faade e Tesalonisiyankoɓe ɗo suura muɗum joyi aaya muɗum tati ɗo ɗiɗo haalaaji. So ni ɓiɓɓe Adama tawaama ana wi'a jam woodan, nden wonno ko halkere warta hewta ɓe. Miɗa yiɗi janngen kabaru ɗiɗo haalaaji ley ɓataaki kanko Paul faade e Tesalonisiyankoɓe arandeejo ɗo suura muɗum joyi ɓamde aaya tati ɗo. Anni hen ko dewtere wiyata en. Wakkati nde yimɓe miilata njaalata, nde mbiyata jam tan e hoolaare woodi, nden kunko saamata e mun'en honno ŋatawere juhirta haamilini. Ɓe mbaawa daɗude e o kunko fey ka sakiraaɓe. Onon on ngalaa ley nimere. Ɗum haɗata nyalaande nde juhude on no gujjo juhirta ni. On fuu on ɓiɓɓe fayre, on yimɓe nyalooma. On jeyaaka e jamma, on jeyaaka e nimre. Ndenno pati ɗaanoɗen honno woɓɓe ɓee ni. Mbaalen e jerngo, ndeentoɗen. Sabi ɗaanotooɓe jemma ɗaanoto sigirooɓe jemma cigirta. Ka enen yimɓe nyalooma, en ndeeno naadu eɗen haani ndeentaade. Ɓornoɗen goɗɗina ɗe jilli honno saaya men ndeenaagu ni. Giɗiraaɓe, ɗum woni ko kaan'en faamude e banngal gonɗinal meɗen. Nden no fadde meɗen yahde yeeso, mi ndaardan hettuɗo masiŋaaji to o walla en faa foftiren e nanan ɗo woogeeji seeɗa. Tiyaabu faa sanne. Ndenno so en njehi yeeso, ngarɗen e mbiɗe aayaaje dewtere annabi Ezekiel nde, anni ko keɓeten faamude. Aaya arana o tawaama ana fuɗɗira ka haala. E am ɓiya neɗɗanke, ɓamu toofaare de ngaɗaande yeeso maaɗa. Diida ngalluure Urusalima nde yeeso toofaare nde. Ezekiel ana haanno taweede on wakkati, ana diidanno ngalluure nde. So mo diidi nde mo tilke, omo haanno helde toofaare nde. Maanda muɗum woni ngalluure Urusalima waran halkeede. Njehen yeeso faa hannden, ngaren e mbiɗe aaya tati. Mo wi ɗum hen kasen, ɓamu fotiire njamdi ndi de waɗaandi yeeso kokongol hakkunde ngalluure nde kañum e toofaare nde. De wadda hono yimɓe hawooɓe nde ɗum woni maha hono yimɓe tawaɓe ana halka nde. Ɗum yo laatano suudu Israyila hono tagumansa. Ɗiɗo haalaji hoɗum hen woni ko yiɗi famminde en, yo hollitinde so wiyeede goonga ngallure Urusalima waran halkeede. Giɗiraaɓe hettiniiɓe, hono ɗiɗo haalaji naadu hono ɗe cagite woni ko doomi adna meɗen o. Nde wonno yimɓe ana woɗɗiti konngol lamɗo joomiraaɗo, fay gooto tewtata ko fordata e sago lamɗo, ko ɓuri heewde yo muyɗe muɗum woni ko tewtata wadde. Yo lamɗo jooman hokku en taweede eɗen kula innde muɗum nde. De ɓattitoɗen ɗum e ley ko ngatten fuu, teddinen ɗum ngaɗe sago muɗum. Sago lamɗo jooman o ana tawee ley dewtere muɗum. Ɗum saabi e ley ko fotuɗen wadde, naadu ko tawaɗen eɗen ngaɗa ley ngurna meɗen fuu, ana haani ɗum forra e muyɗe dewtere seniinde. So ni tawi yo en gonɗimɓe e Isa Almasihu. Nden no njehen yeeso faa hannden, de ngaren e mbiɗe aaya jeenayi. Kanko Ezekiel o, lamɗo jooman waran haalda e makko kasen, mo wi ɗum nde ɓama kuɗɗe defeteeɗe, de defaa ɗum, waɗa kaakol ngol yeeso maaɗa, ngaɗa hen feccere buuru, de ñaama ɗum ñande fuu ñande nde ndeltoɗa, leliroɗa bange, ñaama ɗum hakke balɗe temeɗe tati e capanɗe jeenayi. Ñandu maa ndu aɗa haani ñaamirde ɗum seeɗa seeɗa ñande fuu. Nden no ñaama du wakkati e wakkati tawi wana ñande fuu. Aaya sappo e goho, ndiyam ɗam yarata ɗam kañum du aɗa haani jakkaade ɗum hono hakke saawal gootal. Ɗam ndiyam du aɗa haani taweede aɗa yara ɗum wakkati e wakkati. Aaya sappo e ɗiɗi, ñaama ko tawaɗa aɗa wonna ko ɗum woni momiije ɗe, e tawaɗa aɗa wonnira lohe. Aaya sappo e tati, lamɗo jooman wihiimo kasen, ni woni ko ɓiɓɓe Israyila ñaamirta ñamduuji mum en. Ɗum woni ñamduuji tunninaaɗi ley leñi oɗo aduna. Ɗum woni ley leñi ɗi waran min mi naɓa ɓe. Giɗɗaaɓe hettiniiɓe, so wiyeede goonga ana yurmini. Nde wonno kanko Ezekiel mo dulla fay huunde e ko warta laato cagite ngol leñol e ley jamaanu makko. Nden no njehen yeeso, ngaren e mbiɗe aaya sappo e nayi. Kanko Ezekiel o mo jaabi lamɗo jooman nde wihiimo mo ñaama ko mo tawa omo wonna naadu omo wonnira lohe ko. Mo wi lamɗo jooman, hono hen yonki anki warta tunnina hoore muɗum hono ni en? Gilla sukaako am naadu gilla e jokkolaako am faa warande hannde abada mi ñaamay daaba jiibuɗo naadu daaba mo daaba goɗɗo tawa ana wara ley ladde. Hono noon du abada mi tunninaali hoore am, mi wattaali ko tuunidu e hunuko am. Giɗiraaɓe, e dow ɗe mbiɗe lamɗo ana haaltana kanko annabi Ezekiel tiiɗallaaji kañum e naawallaaji ngarooji hewta fedde Urusalima. So wiyeede goonga, nde wonno mo dulla ɗiɗo goongaaji omo woodi taweede ɗiɗum naawa yonki makko. Nden no giɗiraaɓe, hono noon faa hannden o aduna du naawallaaji e jukkungooji mawɗi ana doomi ɗum. Hono noon enen gonɗinɓe ana haani ko tinnoɗen de famminen yimɓe oɗo aduna no ɓe haandiri nimsutudde e golleeji maɓɓe bonɗi, e ngara ɓe gonɗina e Isa Almasihu. Yalla yaafumuya lutti ana woodanoɓe faa abada. Ɗum woni ko kanɗen tinnaade ley dente meɗen, dawrude no yimɓe paamira ɗum faa gasa. ndenno en jahan bamde do biide aya arano fa yottaade aya tati de kolliten ko dewtere warta famine en e an biya neddanke midandarde bama labi nadu hono joni ka lam de laba warema laba du chukuli hore maada de bama di chukuli pesot adu senda duppa feccerende pesot a feccere wondende ngada dum le yite le ngallure nadu hakkune ngallure de hono non so nyalaade halkegol nde ngallure wari feccere yimbe be firete kafaji de mare wobbe bendu nabete maccungaako dum woni ko warta laato ndenno gidaabe dum woni ko kan en faamude fa hande ko domi ngallure ursalima de ana mauni ana boni ana naavi de wonno kanko ezekiel mo dulla fay hunde o mo haltana dido gongaaji du fedde ursaliman koobe hadali be dotanaake kongol makko be tawama e be jeewiramo hono kahango hono annabajo penejo mo hana fey wurde ni wonno ko be tawa e be jeewiramo ka andon lamdo jomirado yo jom yurmene tawado ana nimsita e golleji mudum bondi so nimsiti de wari e isa almasiu lamdo joman yafato dum e gonga jati hokka dum wurde ngurnam foccitidam kanyum e tentilidam aya sappo e didi feccere yimbe be mayan e nyabbi feccere wonde de yolbere waran dum en dum woni le ngallure de feccere wonde ne du ka fay warirte non du wobbe be mi sakan dum en le ele de fu de mi bama ka fay mi jokkito dum en anni halaji di kanko Ezekiel mo yidno famminde fedde ne lamdo jomirado daw ditta e mudum dum woni fedde yahudiyan koobe en jahan yeso fa joni de ngaren e biide aya sappo e jeddi lamdo joman wihi kasen min neldan e mabbe nyabbiji kanyum e yolbereji mawdi kanyum e dabaji ngaroji dum woni wawdi warde de wara bibbe mabbe goddi dindu rufan ijanji bibbe mabbe wobbe be warite e kafaji dum woni ko lamdo joman tawa ana hollita kanko Ezekiel famini dido halaji du fedde mudunde ka jonnon be holaki halaji makko di nde wonno fedde nde tawama ana jatomo hono mo annabajo penejo ndenno hono non fa handen nde wonno be andana fay hunde e biide dewtere senide be tewtata du famude kabar mudum dum sabi nawalla e nyabbiji di tawama ana hewta be mi wialna so en gondinbe e isa almasiu tit alla hewtata en ka e do majjum lamdo joman faaboto en ndenno gidiraabe hande noni nyalande ne kan en goninde e isa almasiu tewtirem mo yafum ya lutti e faabango yalla ngurnam keddotodam ana wodano en fa abada fadde meden yaadi yeso mi ndardan hettudo masingaaji to o walla en foftirde e nanan e wogeji seeda
Oh,
Santiago fa sanne nden no gido an tawat ana hettini kam joni mida yidi anda na wallaji mawdi waran ele o aduna I na wallaji ana hedani e jukude yimbe o aduna tawabe ana salano kongol lamdo jomirado ka jonnon fadenden mo tawama om hollita en yurmende makko maunde nden yurmende ana hedani e hokkude en no hebiren kisinam am kisinam yo e gondinal e Isa Almasihu woni ko heborto nde wonno Isa Almasihu tawama ana mayena lutti enen bibbe adam dun sabi mi yidi homo fu e meden tawabe ana hettini joni nana ido kabaruji nde wonno lamdo jomirado wiide handen mi hettindani kema wakkati lobbo mi faabi kema nyalande kisna joni jaati woni wakkati lobbo joni woni nyalande kisna dun sabi ada hani warde gonina e Isa Almasihu sikke wala yalla so a gonini e makko e gonga ngurnam keddofodam wodante fa bada yo lamdo jomirado fa bo en fa joni e bangal majju de hokka homo fu e meden battitade lamdo jomirado yalla kisinan dam mo fodani enen bibbe adama dam ana wodano en fa bada wakkati meden o reggoyke ndenno e do majjum en baran alluwal jande meden e odo nokku so lamdo joman lubike en wakkati goddo tagi e de ngodi jambe cellal en heban yaade yeso ko nyaago to min woni yo lamdo uditin hakkillaaji berdeji meden de hokka en faamude dido gongaaji e do alharma Isa Almasihu amin
kettido joni ko le iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 DP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transworld radio le lampo hollu en wakkati goddo kasen Tawe e enguri e encheli, chate chate, chiri koi am.